enza kwenzeke, enza kwenzeke, enza kwenzeke. Enza kwenzeke, enza kwenzeke, enza kwenzeke.
Konke kusenhlizweni yakho konke lokho okukwenza kwenze konke lokho okukwenza uqhubeke phambili enza kwenzeke konke kusenhlizweni yakho konke lokho okukwenza kwenze konke lokho okukwenza uqhubeke phambili enza kwenzeke enza kwenzeke enza
enza kwenzeke enza kwenzeke enza
Zala enza konke emandleni yakho Don't you worry cause I'm dali And I got you nje Enza kwenzeke Ungakhali kasazo Zala enza konke emandleni yakho Don't you worry cause I'm dali And I got you nje Enza kwenzeke Enza kwenzeke Enza
kwenzeke Enza kwenzeke
Enza kwenzeke,
enza kwenzeke,
kwenzeke,
enza kwenzeke,
enza kwenzeke.